Switch. Oh. Pochi nene, pochi nene. Kwa kizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Kwa kizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, bada ya kuhaso. Mana haituni bila ya kumwaga jasho. Pochi nene, mlinde demu wako. Focha nayo mwonga sana bei ya simi yako.
I got love for my people. Sina kwere. I believe in God. Baraka tele. Mchawi karoge. Nisifike mbele. Nina panda ndege. Weka pande tembele.
Bingwa haishai. Hadina chana kichina. Puerto Rico mama sita karia shina.
El Habib pot Qatar. Mse wavina. Dubai mafuta, nina miliki visima.
Pochi nene, pochi nene. Kwa kizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Kwa kizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, inanukia mapene. Dada siku nyimi kau kitaka useme. Pochi nene, tunda lazima ni menye. Kama nikifulia, basi na wewe niteme. Shakesha kabundi bundi, shapigwa na vumbi vumbi. Mara kondakta, mara machinga, fundi fundi. Sapesa kakumbi kumbi, mishungi mitungi tungi. Leo Hanifa, kesho Hanita, kundi kundi. Usiseme we una mikosi. Omba Mungu mambo yawe kitu na boxi. Na mwanaume sugu wa choki. Toka kija kazi mpaka na kuwa bossi. Walishani tesa mashosti. Atabusu nililitafuta kwa tochi. Kumbe dawa ya mapenzi ni noti. Sana chagua mimi kwenye bedi ya ukochi. Bing wine high shine. Adina chana kichina. Puerto Rico mama sita karia shina.
El Habib pot Qatar. Mse wavina. Dubai mafuta, nina miliki visima.
Pochi nene, pochi nene. Kwa kizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Kwa kizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Kiss Zombie V-Funny Boy. I told you bro, this is gonna be a movie, man. WCB for life, baby. Best cities on top. And we won't stop, period. Funny Boy. I'm not a human, my mother.
It's the kids, baby.